maxamed dadka reer bakistan waxay maanta u dareereen goobaha codbixinta dad gaaraya sida lagu qiyaasay 106 million ayaa doorashadan codaynaya waa sida la sheegay meelo kala duwan oo dalka ayaa doorashadan haatan si toos ah uga bilaabatay waxaana la sheegayaa in ciidamo gaaraya 450,000 oo ciidamada booliiska iyo 370,000 ciidamada militariga ee amnigooda dadweynaha codaynaya ilaalinayaan marka doorashadaas ayaa si toos ah uga bilaabatay bakistan waa doorasho taariikhi ah waana doorashadii labaad oo dowlad shacab intay xilka qabato ay dowlad kale si toos ah ugu wareejiso waxaan la soconaa bakistan oo xorriyadda ka qaadatay gumeystay ingiriiska sanadii 1947 qayb ka mid ah intii ay jirtay bakistan waxaa soo hogaaminayay ciidamada militariga waxaana dhici jirtay dowlad walba intaysan xilkeeda dhamaysan inay ciidamadu xoog ku qabsadaan laakiin dowladdan iyo dowladdii ka horreysay ayaa taariikhda inta la og yahay si nabadgelya ah waqtigooda ku dhamaysa haatana doorashada sidaas ayay ku socotaa maxamed
waan gartay marka waa doorasho nooceeya maxaa lasoo dooranaya xubno nooceeya lasoo dooranaya
maxamed ow doorashadan waa waxaa lagu dooranayaa waxa weeye waa baarlamaanka dalka baarlamaanka guuda iyo sidoo kaleeto goboladii ama sidaan u naqaano maamul goboleedyadii oo kaleeto bakistan waxa ay ka kooban tahay 4 gobol marka baarlamaankii gobolada iyo sidoo kaleeto baarlamaankii guud ayaa haatan dadweynuhu ay dooranayaan 207 baarlamaanka guud ah ayay maanta dadweynuhu ay dooranayaan iyo sidoo kale 507 xildhibaan oo ka kala imaanaya gobolada marka waa 2 doorasho oo isla socoto oo miduna ay tahay kii guud miduna ay tahay middii gobolada
waan gartay murashaxiinta amaba tartamayaasha ugu cadcad ee la filayo inay guulo ka keenaan waayo
maxamed ow markaan niraahno musharaxiinta waxaa jira musharaxiin kor u dhaafaya 210,000 oo musharax laakiin sidaad la socotid bakistan waxaa tan iyo intay gumeystay ingiriiska xorrimada ka qaadatay soo hogaaminayay 2 xisbi oo inta badan dadku ay u kala codayn jireen oo 2 xisbi oo kala ahaa xisbiga la yihaahda d d b oo ay hogaamin jirtay benazir bhutto ama si kale haddaanu idhahno reer bhutto ay hogaamin jireen iyo sidoo kale xisbiga la yihaahda pakistan muslim league n oo uu hogaamin jiray nawaas shariif ama si kale haddaanu idhahno reer shariif ayuu xisbigaasi soo hogaamin jireen marka markaan ka nimaadno tirada farada badan u tartamaysa kuraastan waxaa haatan loolankan uu ka dhexeeya waxay tahay xisbiyada la yihaahdo pakistan muslim league nawaas iyo sidoo kale cimraan khan iyo xisbiga la yihaahdo p p p 3 xisbi ayaa ugu cadcad musharaxiinta marka la yihaahdo haatan talada u ordaysa laakiin waxaa xusid mudan maxamed ow doorashooyinkii hore 2 xisbi ayaa inta badan ku tartami jira laakiin waxaa carcar leh oo haatan aad loo hadalhaya waxa ay tahay cimraan khan oo 1999 asagoo siyaasadda kusoo biiray awalna ciyaartoodii horey u ahaa oo haatan aad loogu dhaweynayaba lagana yaaba sida la leeyahay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee dalka pakistan inkastoo haatan aanan ka hor dhacaynin marka hadalhayn badan oo dhanka cimraan ayaa jirta laakiin 3 xisbi ayaa ugu horeeya 2 xisbi ugu sii horeeyana waa xisbigii uu hogaamin jiray nawaas shariif iyo xisbigan uu hogaaminaya cimraan khan laakiin sidaan la socono nawaas shariif iyo gabadhiisiba haatan xasiga ayay ku jiraan halka walaalkii shaabaa shariif oo asagu haatan uu xisbigiisii hogaaminayo
waan gartay waxaan soo hadal qaadnay cimraan khan oo dadka qaar ay leeyihiin saa sheegtay waa kuwa ugu cadcad lagana yaabo in xilka ra-iisul wasaarnimo uu ku guuleysto waxaan ognahay in dalka maraykanku uu yahay dal dan weyn kaleh dalka pakistan oo dabcan dagaalka uu kula jiro taalibaanka afghanistan ayuu qeyb ka yahay haddii cimraan khan uu guuleysto siduu noqon doonaa xiriirka maraykanka iyo dalka pakistan
maxamed ow cimraan khan waxa uu taageero ka helayaa inta badan dadka reer bakistan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxa uu horey bakistan ugu soo hoyay guulo la taaban karo marka la fiiriyo xiliyadii uu ciyaartoyga ahaa taageero badan ayuu ku haystaa gudaha dalka pakistan sidoo kale waxaa la sheegaya ciidamada militariga dalka pakistan oo iyagu awood xoogan leh in ay taageeraan ama ay taageersan yihiin cimraan khan waa sida la sheegay inkastoo ciidamada ay dhaheen doorashadan anagu dhexdhexaad ayaan ka nahay laakiin warar badan ayaa jeeday oo laga yaabay in ciidamada iyagu ay la jiraan cimraan khan siyaasadda arrimaha dibadda marka ay timaado cimraan khan waxa uu sheegay in siyaasad wanaagsan uu kula dhaqmi doono wadamada dibadda gaar ahaan maraykanka waxaan la soconaa Mareykanka iyo Pakistan inuu ka dhaxay iskaashi xagga argagixisada la dirirka marka ilaa iyo haatan ma garanayna sida xaaladdu ay noqon doonto laakiin sida uu sheegay wuxuu sheegay in uu xiriir fiican uu la samayn doono waxaana moodaa wadamada reer galbeedku in ay haatan Imran Khan ay ku xaglinayaan in doorashadan haatan uu asagu taageero ka helayo ciidamada militariga marka waa wax naga qorsoon waxa soo bixi doona laakiin asagu ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay xiriir fiican ayaan u sheegayn doonaa Pakistan
wagtii ururka Taliban ee dalka Pakistan dabcan urur dabyar sidayo maaha ee loo laadig buu dowladda geliyaa haddii ay dhacdo sida aynu hadda ka leenay Imran Khan uu guusha uu helo siduu ay keen doonaa dagaalka u dhexeeya dowladda Pakistan iyo ururka Taliban ee dalka Pakistan
dagaal dhimasho iyo dhaawac fara badan sababay ayaa horay uga dhacay Pakistan gudaheeda kaasoo u dhexeeya dowladda iyo Taliban Imran Khan gobolka haatan uu ka soo jeeday la yiraahdo Khaybar Pakhtunkhwa oo inta badan xisbigiisu ku xoogan yahay waa xisbiga inta waa meelaha inta badan ay qalalaasay iyo qaraxyada ay ka dhacaan waxay ku xiran tahay hadda siyaasadda markii uu xilka qabto hadiiba uu xilka qabto sida uu markaas dabcan ay isu fahmaan ama sidii ay isugu soo dhawaadaan laakiin ilaa haatan wuxuu ka hadlay oo ku aadan sida uu la tacaamuli doono iyo inuu wada hadal la furi doono Taliban iyo in kale ma ay jirto Maxamed marka waxaanu arki doonaa hadduu guuleystay iyo sidoo markaas uu la tacaamulo